kesho niko wea. Kanaka kapekele ni menjaku. Kanaka kashimo kabatonya shatu. Sting iko front pia back mara kati kati. Location iko wea. Kanaka kapekele ni menjaku. Kanaka kashimo kabatonya shatu. Mamas na mas niko numbers away. Yo I hit the ducks. Ducks on the day. Day na mahei. DM sita say. Na day to face. Sita dali umigesh. Na ifinya finya kama tube ya toothpaste. Kadinya ambola bam. Body babes, no offense, Nikki Overlex, Overlex. Tap, tap, tengele, nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap, tap, kick up, tengele, niyami tei tei, arab, tengele. Tap, 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 tengele, nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap, tap, kick up, tengele, niyami tei tei, arab, tengele.
Patita kushinda kitu mefunika, bila nyash, uwezi kani kunya mapenzi 25, 13 ni mingi. Mashambani madimango kumjini. Na transact bila kuangalia balance. Nikiomoka jake ndashikia madha. Ishambani ya kujanga sikulima na kuchoka. Simio ndoko skuzi tunagodha. Tunagodha godha lafu tunagodha tena. Simio ndoko skuzi tunagodha. Tunagodha godha lafu tunagodha tena. Simio ndoko skuzi tunagodha. Tunagodha godha lafu tunagodha tena.
3560 Tap, 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 tengele. Nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap kick up tengele, niyami tei tei, arab tengele. Tap, tap, tap tengele, nafinya kama laptop, tap tengele. Uta tap, tap, kick up tengele, niyami tei tei, arab tengele.
Things ama rockstar na kuanga tuna shotgun. Unanisho nini na uweka chipo captain. Unanisho nini na we hukucheza Def Jam. Papo tatoroka, kwani weni dem weketei Coca-Cola. Unabeba handkerchief na hata una homa. Oski nilifiat character nilea joker. Yes nilisoma na Benz nikatoka. Shida ni ati universe itaki kiyomoka. Mind your business, mind your case. End up to most, most with your pace. If you double close me, hide your face. If I double angle, change your fate. Na kulombo tof to karo. The way you cook the sweet, sweet chapos. Alikula food ya mras mayo. Kumbe idie kwa window idonjo.
Tap, tap, tengele. Nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap, tap, kick up, tengele. Niyami tei tei, arab tengele. Tap, 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 tengele. Nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap, tap, kick up, tengele. Niyami tei tei, arab tengele. Tap, 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 tengele. Nafinya kama laptop, tap, tengele. Uta tap, tap, kick up, tengele. Niyami tei tei, arab tengele.